Never give up.
Beyond production.
Jipe moyo jipange. Weka uhakika. Anza leo jichange. Kuwa na uhuru upeo. Leo jikaze kiume ampo. Buja leo.
Sikai waza. Fikiria. Muda ulopotea. Kesho yangu inayokuja. Bado sijajua mabaya kwangu wanafanya wala siwazi. I think big, you small, you don't realize. Moja wetu mshikamano, moyo upendo. Tufuatilie zetu nyendo na matendo. Inspirated, motivated, don't complicate. Emanation, swagger, data za kuduplicate. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. Sina hasira, mkunja mane usoni. Nah, you can call me master time, ina move faster. Welcome to my hood, come when you real hustler. Don't give up, don't stop. Every day and night we gonna make it to the top.
I'm a soldier, I'm survivor. I'm a soldier, I'm survivor. I'm a soldier, I'm survivor. I'm a soldier, I'm survivor.
You're about to top of
mind. You make it pay, you make it pay. Hata hiyo siku mja. You make it man, you make it man.
Get the point quickly, nickly, sama kuweka. Step passively, become a life master. You really be strong, you really be long, you know. But life goes on, badili fikra. Nila mana mwelekeo, nacho subiri kesho ni bora ukianze leo. Punguza sifa, ni sumu ya maendeleo. Sometimes mateso huja kwa kuletwa na vingi vimeo. You never play mistakes, tuza some member fake. Sonyeshe briefcase, kujigamba leo na cash. Jitambue upes, nachunga usije jiresi. Pambana kigesh, sile maikindes. Utajili uletwa na njao, pate king usikose tena. Jijenge kifikla, ufanisi, utende vyema.
Makini usona tema, hauna uchwa kutaka tena. Lotoa povu la leo, maskini sabuni ya jana.
I'm a soldier, I'm survivor. 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 You make it pay, you make it pay. Hata hiyo siku mja. You make it man, you make it man. You make it pay, you make it pay. I tell you what you could tell. You make your money, you make your money.
Songa bele na. Usitazame nyuma, kuna watu wanachuki utadhani wametumwa. Roho mbaya za kuchukia ga wengine. Hata kama hakujua atakuhadithia kwa wengine. Mambo ya dunia yasikukatishe tamaa. Kumbuka kuna kula na kulala na njaa. Sometimes jua kali tena joto ndo balaa. Ukijicheki huna pesa mifukoni umechaka. Alama za nyakati, tambua uwezo wako. Simama hapo lipo na uthamini uwepo wako.
I'm a soldier, I'm survivor. I'm a survivor. I'm a soldier. I'm a survivor. I'm a soldier. I'm a survivor. You make it pay, you make it pay. I tell you what's going to happen. You make it man, you make it man. You're about to drop a bomb. You make it pay, you make it pay. You make your money, you make your money.